Abagoba bibiduka mu Greater Masaka baagala government ne minisitule y'entambula n'enguudo okuteeka obupande obumala ku bifo ewatera okubeeramu abantu abangi, okuteeka zebra crossing ku makubo n'obugulu mu kiyite Hamsi nga tennazza nteekateeka express penalty scheme yayimiriza olw'okubeera nti waliwo ebirumira bingi mu nteekateeka eyo. Bino byonna bikakasiddwa kisaawe kya Robert okuva mu minisitule y'ebyenguudo n'entambula oluvannyuma lw'okusisinkana abagoba b'ebidduka mu bendobendo lino n'abalala bonna abakwatibwako ku nsonga z'enguudo ebadde ku Provide Hotel mu kibuga Masaka.
Ye twabadde tugezaako okufunako ebirowoozo, mwalimu speed limit ya 30 kilometers per hour weyina okukola. Ekirowoozo kya gavumenti kiri nti eddeyo ekole ku ze bayita special zone, ebifo ebirimu obutale, amasomero, amalwaliro, religious places ne ku community access roads, obwo obukubo obusembayo obutwala omuntu ewaka ewuwe. Kirala tulowooza nti tuteekewo fine emu ku muntu avuga endiima nti ebeere emitwalo abiri nga bwe gaali, kubanga twali twateekawo fayini ey'emitwalo enkaaga naye ne tusanga nga okuba n'ebibonerezo ebibiri kibuzaabuza. Tututte endowooza z'abantu. Ekirala kibadde muteeka hamps ku makubo wano mu Masaka okusiiga zebra crossing.
Osi traffic mu disitulikiti ye Kalangala Ensinikweli Michael Duncan ye asabye minisitule okulekawo ekya nnannyini motoka nga yalina okuwenga singa omugoba w'emmotoka anyoomoola amateeka g'oku kkubo kuba kijja kuyambako mu bintu bingi.
Mugambye okulanga mannyini motoka nga bagamba byo osinjaga okwatira ebbaluwa y'emmotoka eri yateeka mu motoka ki mu motoka yange kikopola ojja kulaba nga tuko the owners baliga badereva baagala kuba waayo. Otherwise, accidents, you're not going to stand it. Or when you're going to get it, or when you're going to get it.